han er bare en fed.
Clala Beats, baby.
Os der tager sådan. Right, tak Nemesis. Hismada ona leboga modimo go go mo file morwa ba mata go bokone ba go thaga go borwa go skela ka di spots ona khiris his focus on the track ma habida wa tshiris o mpone ke ha sela kwa vane a re sori so ka 5 tag ntona wa ka o le kholi ke kana ka sapane cause this is a true story ke betsa ka maitsa le botho bagwe gona da taretsa le foko lagwe rona dlala boloda ba mamo betshi Wana na hela hita ba mugwa ko fancy majite barke mfana ke machiri barke ntala ke batadi barke mwana ke you just my little wave a batsega ga le boga modimo bona fela na lenye ya go khanya le fa
mama amitsa tebo le tsaba la we litsile mama amitsa tebo le tsaba la we litsile mama amitsa tebo Tawala welizile
Anna arapela 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 eh Anna arapela 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 eh Anna arapela 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 Anna arapela arapela
Almo Hey let's take it back na kwa santsa le ko juna ring e yang lion a iputsa na kwa go ya tlaleng let's forward nyana to malova ka di under 20 ke ra go khinya kana ga feta ga dubeg o lady a rapela khoro a body bulela me motsa di tshwara thipa go bogaleng a re mwana ke o tshegetse ina la me me se ratiwa litsi uri file na lady medali ditile ba 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 batsana ba kopane mono mongwe rotlhe re bopagane go le temo ya wa mowi
mama amitsa tebo le tsaba la we litsile mama amitsa tebo le tsaba la we litsile mama amitsa tebo le tsaba la we litsile
anna arapela arapela arapela
dintho tsa go tsa bona go la gola he wanna make a mama proud went to paris wa bona bono wa bare ba ka siana le ne ka ntse ba lora ba ne ba compete la gauta ko morra go ba itshola a ke re wa bona ke modimo wa mona ona re promise tse gauta bona e thola bona thoma go thaba batswana ba memetse ngwana ona go thala ba tla ditsele bala ena ke tla le bala ke tona ya me live life ke tla rokhala boy yes
Tula tula ntona ya mitula tula